tutayogerere mbantu ebisiriko mu mukwano buno bya buntu embeera y'omukwano eraddewo ntende katonda ekulira mutima for better for worse
beera wera mu masiga
empewo ngese
beera wera n'ombika
yebwa munange
akwata ng'omusuba wa
nempewo
ofuna ekinatasa
omukyala alikufumbira alikuwa masanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
alikuwa masanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby obongo n'omutima byebirungamya amakulu byebyakusemba nebikuwanguza akalulu okwata nabulungi okwata nga akacayompa oba akalirako omwana ogere
ogere nga bwenfumba
luwombo lwakatika ekyennyanja nebbuga ebyensonyi mbibikola kuba gwe gwenaza nina akalosa k'omwana
wamponya galenzika malala ofute ne mama
omukyala alikufumbira
enze
alikuwa masanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
alikuwa masanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby
ebaza mukama oyo kaka kyousaba mukama hakikuwa namusaba omwami
nakumpa yegwe munange
nempewo funa ekinatasa
omukyala alikufumbira
enze
alikuwa masanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby omukyala alikufumbira
enze
alikuwa masanyu agatagambika
enze
alikuzalira
enze
baby.